dance, let me sing for your mercy, Lord. Inmates in Oti, my mighty. Nimbala Gaza way. I won't just say.
Is in Nimbala Gaza way.
What I could say, mana.
Is in Nimbala Gaza way.
Merci.
Is in Nimbala Gaza way.
Thank you, Lord.
Is in Nimbala Gaza way.
Natangiye gachega charingi michino. Nabanzi batangira kuyaga kuko mubizi utangira ninkumwana wiga guhagarara ariko unja zasu kubera inshuti no sinababyeyi ndetse abavandimwe sinamashuri niza akomeye n'ubuntu bwawe aho ngeze
izi ni imbaraga zawe
warakoze mana
zawe.
Merci.
Izi ni imbaraga zawe.
Thank you, Lord.
Izi ni imbaraga zawe.
Ndagushimira imbaraga zawe. Aho navuye, naho ngeze. Ni imbaraga zawe. Sinzishira hejuru, sinzirata imbaraga. Sinzakoresha imyumvire yanjye. Nego zanje sinzishira hejuru sinzirata imbaraga sinzakoresha imyumvire yanje ngongere ku nego zanje aho ngeze
izi ni imbaraga zawe
warakoze mana
izi ni imbaraga zawe
merci
izi ni imbaraga zawe
thank you Lord. Nubwo bitoroshe mu rugendo nihangane izuba rizarasa rirasira mitima y'abafite agahinda oho iyo umucyo ubonetse umwijima urabura aho ngeze,
izi ni imbaraga zawe.
Warakoze, mana.
Izi ni imbaraga zawe.
Merci.
Izi ni imbaraga zawe.
Thank you, Lord.
Izi ni imbaraga zawe. Izi ni imbaraga zawe. Izi ni imbaraga zawe.